Namhlanje singamalungu ePalamente ombutho weDA besise hostel yakwaMazibuko mkhona eGatlehong. Imeko ke siyibone abahlala phansi kwayo abantu abahlala kweza hostel imbi kakhulu. Iifestire zophukile, akusathathwa inkunkuma, kuvuza amanzi, ilindle liyabonakala ngaphandle, iifestire zophukile. Kuyiloo nto nje kuyabanda ngoba akusekho silingi, akho nto ikhoyo nje. Le nto ke yenzeka ngexa apho i-ANC yayithembisile kwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo ukuba ii-hostel zawuguqulwa zibe ziindawo ezinokuhlala abantu neentsapho zabo, kodwa apha ayikenzeki loo nto. Imbi ke imeko abahlala phantsi kwayo abantu apha, sinethemba loba sathi sakuyiphakamisa epalamente kube namanyathelo othathwayo ozama uphucula imeko yabantu apha kule hostel yakwaMazibuko.